Abamba. House.
Fedwap.com.
Says B. Mr. J. Wiseman. Yes. Oof. Ivu kisho mushikuna kumwene festi. Mumeshkwaba na mapesti. Kukise wanje vati sexy. Fika panga ndaba kabamba festi. Muyenshi kukiche ni party. Vale seka varova panshi. Vale vale fwae chikwa tititwa bafunde foba pange chikwa. Jana rufia nyo lanjelela. Ulantino lulandelela. Uwaira no mo wachera tuika na feture chinda kalela.
My mind is fight what we can do. I just want you to know that I love you. We mama wandi.
Naine baby.
Yeah.
Naine baby.
I love you. My mind is fight what we've been through. I just want you to know that I love you. We mama wandi.
Naine baby.
Yeah.
Naine baby.
Hey, I love you, we mwame wandi.
Mwana nombo poto afika, vila vufika rifitika yeah. Bale tira wala babene vale moneka kwa tiri mbi malena. Fwana nomba tulete mwana, natu kwa takono tuvana. Napa nomba sangwa pabana, hama heta na mambo kusevana. Fwana kuteme na kochanda, wanteme nenero naripa butanda. Bale bale fuo kunjanda na reba langisha fenfeshi ya sanda.
My mind is fight what we can do. I just want you to know that I love you. We're mama wandi.
Naine baby.
Yeah.
Naine baby.
I love you. My mind despite what we've been through. I just want you to know that I love you. We're mama wandi.
Naine baby.
Yeah.
Naine baby.
Patali fe kupwela kufika pano. Ulikwanza kwa unga yende osa denda hula ya
Zenwap.com.
Nima wanga ufu na chape iwe. Mose vanga pwele ni makembo. Baby Nima wanga uko nda chape iwe.
Hapa nomba ni nopulesha maminga na kurufia nyapanda swata. Haba fya shivo beno mbapa eva aluka kwa tidi mbeba tata. Kusherefe pano no baby hapa pene wala sanga tuwa mina nimfu. Ani stope bomula fuma mi kwati ni kondwa ni se.
My mind is fight what we can do. I just want you to know that I love you. We're mama wandi.
Naine baby.
Yeah.
Naine baby.
I love you. My mind is fight what we've been through. I just want you to know that I love you. We're mama wandi.
Naine baby.
Hey.
Naine baby.
Hey, I love you, we mwame wandi.
Hey yo Chase B, what's going on?
Yes. Oof. Africa Unite.
Exclusive from Simple Sound Production.
Team Africa Unite. Kabamba. Bashimuzo. Imparo Mexicana. Oof. Yes.
Zedwap.com.